dajimsafi.com.
That word. Word. But this ain't gonna see my defense. A word. A word. Jaiva.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.